leukemia ya Uganda yompiro gwebigere eya balenza batasusa miaka 17 impakete chikope cha Africa ezitandise na manyi bwewangu de DR Congo goals bade sat kubwerere mukiga kikeseza olunaku olwaleero wabula mpira guno Trevor Mubiru aweredwa kadi emyufu era siwa kuzanya mupira oguddako kati Uganda singe nafuna obuwanguzi ku lwomukaaga ng'ettunkane Cameroon butereve ejja kuba eyiseewo okugenda mu mpaka z'ekikopo eky'ensi yonna.